olo e mafuta male SBS Samoan.
Se whaalau te leino a tātou te lafou e se fulu male tasi ni pomu paipa ua au i leo leo i leo mua i Canberra. Nā whaali e leo leo i le ACT e whaani si pomu paipa na lātou maua i le pitunuu o Balconen i le asona na fi. Na sāu noa Detective Acting Inspector Anna Ronski olo o whaanga solopea lātou suesuenga. Ai le teimi nei ele o wa ai iai i pomu paipa nei e se fulu male tasi. O se ngā yoinga, po o se whainga terrorisi.
At this stage, it is currently under investigation and we are treating it very seriously, but it has not been declared a terrorism-related event.
Detective Acting Inspector Anna Ronski, o le officer le leo i le ACT. Ua wāla au se whāla potopotonga tangata iutaia i le bāle mia ma le mālo tele, e toe fō i ile ilo ilo ino le tūlā whono tau wha aofi e whasino i le whonga wha antau emu. E le otalia ina e le tūmwa ngai manisi o sui tūtū tō tasi, le tūlā whono tau wha aofi i le tūlanga olo o ta otua i nei. Ona olo o tā o wha iai mata upu o la whonga wha antau emu po o le hate speech. Mana mata upu i teu te ungo le tūlā whono e whaatatau i le umia e tangata sivili o whana. I se fōlasanga a le Australia, Israel and Jewish Affairs Council, i le suesuenga whapane mene olo o iloiloina le tūlā whono tau whaofi, na la tau fina wai e te tau ona tū ma oti vae ngai lua o le tūlā whono. Ia ese se tūlā whono mō la whonga whaatawemu, ese le tūlā whono i le umia e tangata sivili o whana. Na sānoa Peter Wertheim o le Executive Council of Australian Jewry i telefo o le SBS e te tau o na vāe lua o na e ese ese mata upu. Na ia sānoa fō i o se hawa noa le au mawale nei e whātala noa ma fausi ai se tūlā whono e pui pui ai tangata mai le whonga e whāta wemu ma sāua.
The whole history of legislative reform in this area has been one of incremental steps, and this bill, despite its imperfections, is another step towards the goal of having effective laws to proscribe intentional hate speech. And even if it's less than ideal, and even if it doesn't get us quite to the destination in a perfect way, it's certainly a step in the right direction.
Peter Wertheim, o le Executive Council of Australian Jewry. O le ala sopo o le Footbridge, i le matafanga i Bondi Beach, le ana tafana i na maiai tangata ai o a wai i sauninga o le Hanuka i le masina taluai. Na iei se fuafuanga a le pūlenga le Waverley Council e sifi ese i seisi tūlanga ma avea ma maa faa manatu mō ilato na maalili wile o safa inga. Peitai i le whono ala council i le pōna pōna whaailo ai le langolangoina e nisi o le nei fuafuanga ai olo omanatu e tu upea le ala sopo le Footbridge i le tūlanga o iei nei ma whaawawo na whaao ngā ina e sāvavali iei tangata. Na whaalia le pule nuu le mea Waverley Council Will Nemesh i se tanonoanga male Channel 7 e le whaato pelawina se whaai unga e whaia i le nei mataupu.
The mayoral minute I put forward is that a decision about its future should not be made. It requires further assessment and further consideration.
Le pulenu'u o Waverley Council, Will Nemesh. Ua faalia leo leo i New South Wales, o lea faa wawo na faa maalo siya le saa i saa vali tisee i au wala tele pe poloka ai footpaths mata vale. E pe ona faa tu lafonoina talumaile o sufa inga terrorisi banda i le masina taluai. Na sa anua le sui komisina o leo leo, Peter McKenna, e le o se tau mwhainga e tāo fia masai sa itia le sa orotonga o tangata e te tee, ai o le whaamua mua i le teimi nei, o le saonga le mū.
We've just come off the back of the most horrific terrorist incident that Australia has ever seen, and it's just time to bring that community tension down, just to understand that our job whilst about public safety is also about public cohesion.
Le sui komisina o leo leo i New South Wales, Peter McKenna. Ua wāla au le vanga upu whaia le Greens i le pāne mia se tete o South Australia, Peter Melanovskas. E whaato ese i le tamaita i o Dr. Randa Abdel Fattah, i ana la whonga na whaia, ai le i wha auia i tua lona wāla au lia i le Adelaide Writers Week. Ua whaalia Dr. Abdel Fattah ma na loia ua lato te pena ina se tangi I le whamasinonga I le fonga le pāle mia se teto South Australia ua ta uleanga ina ai longna ingoa ma whafolinga mai ai epei e iai sona so otanga ma whainga terorisi. Na sa anoa le suyu le Greens mai South Australia Senator Sarah Hanson-Young ua ta tau ia Peter Malinowska sona wha ato ese.
The Premier must now apologise, not just to the author, but indeed to every South Australian. Our state has copped the brunt of this bad decision, this political meddling, and the Premier must take responsibility. We welcome the fact that the board has apologised and reinstated an invitation to the author. Everybody else has accepted that this was a grave mistake, and now too should Peter Malinowskis.
Le Suyu Le Greens, my South Australia, Senator Sarah Hanson-Young. O lo o wha manatu I motu o le Torres Strait si le aso, le iwa se fulu tau sanga talu o na whaia se te tea tangata whainga aluenga I le motu, le ana sui ai le malosi o junia tangata whainga aluenga I au se talia nei. E iwa masina o whaia le te tea tangata Torres Strait I le tau sanga afe iwa se lau tolu sa fulma leono, e whaitau se lau tangata o motu na ngā lulue I le atina e o le penina po o le pearling industry a e na sāwa vali ese mai a lātou ngā luenga mara lātou whinaunga mō se si I tanga I o lātou tutongi a to ai mani a iainga o le sāunga le mū I a lātou ngā luenga. Na sāunoa Thomas Mayo o le Maritime Union of Australia I le NITV o le te te elea na whaia I le awhiwa se lau tolus fumaleono a tangata o motu o le Torres Straits. Na I loa I le mālosi o se mau a tangata whainga aruenga I uni pe a lātou loto o whaatasi.
And it led to some island autonomy, it led to better wages and conditions. So it's a significant moment of Australians, Torres Strait Islanders, standing up and fighting for what was right.
Thomas Mayo o le MUA, le Maritime Union of Australia. Ma le tala muli muli ua fola fola e Donald Trump, lona whaatunuina o le military e tāo fiat te e Minneapolis, talu ona whanaina I le oti e se tasio tangata o le ICE, se fafine I le taulanga o Minnesota. O le ICE, le maenga whaapitoa a le malo ona whaavaina Donald Trump, e su esu eina visa o tangata I America. E nā oni aso na maa ai le whanaina I le oti o le whawhine, ai whanaina mamanu ai se isi ali I e se tangata ofisa o le ICE I le maa aso nei. Na sa anoa le sui o le Democrat, Ro Khanna mai California, ua matua ova le sosopo o le peresitene I le whaaonga I no lana pule I le tofi.
This is a moment for the country. I mean, the president is acting in a lawless way. He's got an ICE agency acting as his private police. They're knocking on people's doors, American citizens' doors, and taking away their freedom. They shot to death a 37-year-old mother.
Rogana, se sui o le Democrats mai California. O tātou talana?
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.